Yeah. Make beats on the beat. Beat on the beat.
Beat on the beat. Yeah. Pinto.
I could be your instructor. I could be your guide. I could be the leader.
The music doctor.
I could be your vodka. The hearty diamond. You don't have to worry, girl. I'm looking for your lover. I could be your instructor. Be your guide, I could be the leader. We go to the Kumurongo. Could be your partner, your holiday. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
Don't even think about it. I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, man, you call, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Time, don't rush it. God, you know me, they will be controlling.
So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, use your hands, sweet lover.
I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I I wanna look at you, baby, Kidogo.
Loving you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Putting on me how you did the morning weekend. Call me anytime, you can come over.
Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it.
Up the phone, kiss your hands, sweet lover.
I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover. I deserve her.
DJ Pinto, 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 Pinto.
I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover. I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina.
Nimetoka mbale. Nikajipata heri ya moja wasee. Nikauliza huku wapi manze. Wakaniambia niketo nikawanda atege. Siku jali, siku wari. Lito jalali, ye halali. Kaenda chini na kuomba tu jalali. Mola nisaidie tu jamani. Kacheza ndimu, nikujikimu. Kawacha bangi ili nisiwe wazimu. Mola nisaidie tu jamani. Naenda mbali nisaidie tu jalali. Yeah. Nimetoka mbalege. Mola nione sijanguka kamwege. Nishike mkono nifike mbale. Ati mimi yo jalali wo wo wo. Nimetoka mbalege. Mola nione sijanguka kamwege. Nishike mkono nifike mbale. Ati mimi yo jalali wo wo wo. Araka raka inabaraka. Baraka, apole pole ninajua nitapata. Najua nikiwa na Mola mambo yangu iko sawa. Akitu noma, rafiki hoja. Walipoteza nikabaki sina hoja. Lakini Mola yeye mi akunitoza. Akanchukua tena nikaanza kusonga. Angoma moja inapiga noma. Masela wengi watanipenda hebu ona ya. Wengi watanipenda hebu ona ya. Mola nione sijanguka kamwege. Nishike mkono nifike mbale. Ati mimi yo jalali wo.
siku kukupata we mdoli. Kwa jili yangu Mungu amekushusha, kitungu wendo ratha ya mtoli. Ama nyama nyama kwenye samusa, kichuguni mzigo na toroli. Adi muo inataka pasunga, msupu nye macho ya gorori. Rangi kama unaoga mafunda. Oh my, oh my, I don't like.
C'est plus pareil. côté. Mais ton âme, je voudrais poser. Pas ton premier amour, mais le dernier. Je remercie ceux qui ont pas fait l'affaire. Sache que j'irai parler à ton père. Qu'il n'ait aucune crainte en Dieu sera mien. Assez, assez parlé. Tout ce que t'es moi, je veux partager. Assez, assez parlé. Avec toi, j'aimerais m'oublier.
Sweet like a pineapple.
Oh, girl, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby?
Baby, love.
Would you kiss me daddy?
Baby,
to my addiction. I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the baby. Do some wrong. Give me love, you give me love. Baby love, yeah. Do some
yeah, 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 yeah.
Yeah. Hivo nigusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Hivo nigusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby.
Mama, Nimejaliwa moyo upendo kipenda napendaga vibaya
DJ Pinto Ila skendo
zimefanya sija seto mademo na nikumu vibaya Kesho badili ata mieneno na dai nimefulia ile mbaya Mana sifanyi kiki tena na skendo Sina mnazo kisa wewe mama Wana nita playboy ya break Bada kitendo Nasema Oyania mwenye mini Hata kama na watania Wana nita playboy ya break Bada kitendo Nasema Oyania mwenye mini Hata kama na watania Baby miso tu mchezo mchezo Nyoshe vyombo ni mkande Ila yudi zangu mbure tu Na mtende kiza kama mtoto Hata chakula kukono ashi Kama mashine na mpatango Mana anaga wala maji Wana nita lepo Bada kitendo Oyania mwenye mini Hata kama na watani Wana nita playboy Bada kitendo
Shukuru mola kanijalia Mrembo wa sura hadi tabia Na kila sababu ya kujivunia
DJ Pinto
Yani kila kona umetimia Napenda manuka tokinukia Ukinigusa ndo nazimia Yani kama ndege hawanae Tuogele na tupae Kwenye kiota tukakae Minawe Ujeni kubebe wa shangae Wenye uchungu wa kazae Tukicheza kuche kuchi na hotae Minawe Unagula pia wala unafito Chuchu za kunitoa majicho Hata uvegunia Bado uko simple unapendeza Shepu sinia kiuno kijiko Chumani wanipa madiko diko Kifungua koki ya nini mafuriko Meniweza Uma baby te amo Te amo Uma baby te amo Te amo
Meu amor Sabes bem que tu és a única metade de mim Metade de mim Mon amour És destaque de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica na lume Vamos pra mamá Pra papá Por fazer essa menina Menina mais linda do mundo Exata choco choco que me toco A mamacita que me tombalo Que me tombalo Exata choco choco que me toco A mamacita que me tombalo Que me tombalo
Oh my baby te amo
Baby, yeah. Baby, boy, they won't copy. And I. original, original, don't dada. Then they underrate man, they don't know nothing. The movement you see now, number one papa, hey. Original Batman trailer, trailer.
Oh no, oh no, they don't know ya. Baby I'm a logo, I don't show, they don't know ya.
Shorty, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonyea.
Baby unapenda kagiza giza kama ujanizoe.
Acha jua lizame.
Mangara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acha lizame.
Unapenda vya giza giza kama ujanizoe.
Acha jua lizame.
Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga.
Penye dhiki na shuruba, piki akono ulini kumbata.
Piki piki upande uba,
popote lipo kanifuata.
Ini bado wananita mzugaji, sikizi hata ya kumaitaji. Sina biashara mtaji, ulisema mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea.
Oh, 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 oh. Shama panda majini mwage mbolea, baby. Oh, oh, ah.
Ukitaka tena tutaendelea. Funny boy.
Levo zako hafati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawa ngati. Una marashi mwini, wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi kini, sao zinafika mpaka laki. Tunawachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Bedi Jackie Chan mtundu, adina wimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby, why?
Bad girl, how you are my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that you I got that you. Thing and I call you queen. Yeah, you motivate in my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivate in my life. Oh, baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty wine, oh. I'm just right beside you.
Give me that, my baby wine for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, so that you want for me. Mm, yeah, yeah, yeah.
Mama, when you play, I'm in the boat, yeah. When you play, I'm in the boat.
So this is the day I wanna talk to everybody. This is the day, ha. I lose my life. They say I no longer listen to anyone. I lose my life. They say I'm no longer humble, no. I lose my life. They say I'm a lost sheep.
Tupate katoto Kusa baba oh. Ya moto oh. Ah, ah, kimoko
Nimekusikia oh, mama watoto Nakanyagia mix up kokoto Yonga mama Ya moto ah, ah, kimoko
Wase The mafic Nikikwona moyo wangu gojo gojo Nahisi kukwona oh na chojo wa chojo Staki kona kona na kusubiri jojo Obebi shona shona chindilia Dogo mdogo Nahisi naibiwa
Oh no I want no janja
Na changa nikiwa
Baby slow slow safisha wanja
Nikumbate nipate joto joto Mwaga mbolea tupate katoto Kusa baba oh. Ya moto oh. Ah, ah, kimoko
Nimekusikia oh, mama watoto Nakanyagia mix up kokoto Yonga mama ya moto ah, ah, kimoko
What's the time now?
Nakoja
Mbona utokei?
Napota.
Nimechoka kusubiri.
Napota.
Mbona usogei?
Napota.
What's the time now?
Napota.
Mbona utokei?
Napota.
Nimechoka kusubiri.
Napota.
Ah.
Napota.
No, no,
no. Umeshuka tokea binguni. Kosea sifa zote tumpe nani aliyekuumba hata kosea toto si toto ulala imeshinda loto ulala vida moto ulala toto to, si toto ulala imeshinda loto ulala kupata mtoto ulala. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani,
DJ Pinto, Pinto, Pinto.
Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama so ambutu. I had a like you, but I love you, yes it's true. And if they ask me to choose between me and you, ooh, baby, I choose you, cause I'm you.
Kwako ila nahisi utoisoma utaikata hata simu nitajisumbua kupiga namba yako mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto haya ninayo yapitia ama nirudi utoto imenisonga dunia eti kurwa bila ndoto hivi ni wapi nitaanzia kulia bila kushoto sijawahi kusikia. Imagine siwezi kukuota mana hata usingizi sina
sina
mwenzako wataniokota maji yamenizidi kina mwenzenu mimi
mpaka kesho
umeniganda mawazoni kizungu zungu ista napona pachungu mateso ni unumie ah, nishajaribu kudanga nipoteze mawazo wenda nita enjoy kume najivua utu na heshima kwa watabibu waganga nijue nini chanzo wenzako nipohoi ama nyota yangu butu makari sina zile nadhiri kwa uta niweka moyoni sinajirudia mieno moja wembiri mbona sasa sikuni umenikimbia mie mwenzako kasabuni kichelema
siwezi hata kupangusa
jiraha la penzi na chechema
sina furaha kunusa
yani umeniacha dilema
siwezi kupanda kushusha
mapenzi vita sisi emu na chadema
kila unina musa.
siwezi kupota mana ata usingizi sina
sina
mwenzako wataniokota maji yamenizidi kina mwenzenu mimi
kakeji
Kitambini, hivini kwa nini Hakika mwanamka kipenda kweli Tapiga na vita vingi Lainu soro penzi Hivu nampende ya nini Wakati kila kutu anakuliza Unamangani ya nini Nithairi subina heri tovuta
Wanaume wengine ni kama nguo nzuri Kitry mwini laika hii
Tina wamba Chusimacho ni waongo fight for what you love Ningethamini penzi love
Una style bora Mwanamka naitachi matunzo
Yela Yela Ungeku wangu ningekupenda ipasavyo Yela Yela Ungeku wangu ningekupenda ipasavyo
Chako, chako, changu minawe, na wewe
Tena niache utoto, kutuwa kucha machangu ni kuowe
Takuwa shuja wako, ntakuliwaza, takufarichi mama Ukini itachi mama, nipigie simu ya
Tena nitakuwa shuja wako mama
Ntakuliwaza mama
Nitakufarichi mama
Nipigie simu ya
Nitakuwa shuja wako mama
Anabonge la nundu Akitembea wendo wake astea Rangi yake kamzungu Ukimuona lazima ya kudondoke mate Anabiondatisha madonga Na mabaro baro Ukijiliza eti unataka pona Mpaka uonge majero jero Toto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wanaanga Yani mtoto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wanaanga Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto kiboko Kiboko Yani kiboko Sijamuona kama Yani kiboko Sijamuona kama Yani kiboko Sijamuona kama Yani kiboko Sijamuona kama Yani kiboko Itadunga suti na tai Nimfate ni mnongoneze Mwambie yendo na dai Ananipa mima wenge Totula kinai Robari Uswazi kote yendo ametawala Sioni noma yani mbwana sobari Hakinipa sikatai minakwala Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfaji Figa kamjaka yani bala Nyuma, rigirigi Kwa shanga kiuno ni nasimama Wima, pakalfaji Toto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Nyele singa singa kimanga
Yani kiboko.
katika shiro kama ulivyo shona doro nikikupata kwa godoro
nato katika shiro kama ulivyo shona doro nikikupata kwa godoro
kiboko
yeah, yeah. Yani kiboko sijamuona kama je yeah, yeah. Yani kiboko sijamuona kama je yeah, yeah. Yani kiboko sijamuona kama je yeah, yeah. Yani kiboko
ite parbase takina ala fisati ala fisati ala fisati ala fisati
love you today my people they suffer. I say you don't take my people they suffer.
It's not by hard work, but man go get money, yeah. But man go get money. I be never here, I'm a GDP police. Carry gun and stand for street. From the Tegi, I talk to Labaja. Rain every day, no umbrella. Baju, 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 machala. Talking, talking, John. Talking, talking, talk, talking, talking. All of a sudden, all of a sudden,
how she don't catch you.
All of a sudden, yeah, yeah. All of a sudden, all of a sudden, 2 billion is nothing for them. All of a sudden, 40 billion is nothing for them. But what the hell do I know? When I end up a politician, what the f do I know? For peace, I'm just a musician. Nothing I talk in a matter. Even if not just constant electricity. Can't worry for me, brother. From the key, I talk to Labaja. Rain every day, no umbrella. Baju, baju, baba, baju, baju, baba, chala. Talking, talking, drunk, day, day. Talking, talking, dumb, talking, talking. All of a sudden,
all of a sudden,
all of a sudden,
all of a sudden,
all of a sudden. All of a sudden, 2 billion is nothing for them. All of a sudden, 40 billion is nothing for them. Take a look in the streets. So many people begging. So many people got nothing to eat. Fire on the mountain. Many, many people can't work to chop. Tell me who is their support. When they laugh, come on. Who is their support?
First let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
DJ Pinto.
Do you know, Pinto. How much I really need you. I did pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a beat I do to bed.
Munika konange windi
DJ Peter.
Somebody just broke your heart. Maybe I won't mend your heart. Come on, we won't come. Tell you I'll be sang. And it could take you some time to understand that when we break up, we become silent. That is not to me. By the way, open this book of love, just keep on reading and understanding. Could I your balance the body? She be sinking, we are capsizing. But the kota balinga water, the way of your boat, just sinking in a water. Them got no answer, Polichimu Bichovuza, but no answer. I know somebody just broke your heart. Maybe I'll make your heart. By the way, don't run away. By the way. I know somebody just made you cry. Maybe I'll make you smile. I let me put you in a closet. I make you drop in a closet. By the way, don't run away. By the way, don't run away. By the way, don't run away.
Sigira para pam pam pam.
By the way,
don't run away.
By the way.
Napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu moni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Uuu, si chakale posta. So rima contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine.
Show me like it, wame kupa mama. Embu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wana
Pinto.
People with the chayo, those people they are na na. Them no call me tello, but then they can call me na. Na empty bello, now make man they feel somehow. Call it my house, say I be want cash out. Say make a put it 10,000, put it 10,000. Everybody come cash out. Me, no go laugh me. Make the money chill and relax me. If the money there, we go fight you. I go beat the life of the party. We go be lancing a magic. Call me Jasmine, abracadabra, oh. Waka, waka, no rest, yo. Waiting man go do. Money go there for madam to cook up bono. Waiting man go do. Your pig is set.
Kame weza, ime weza, na. Kakienda,
and it's so beautiful, no, they can't touch the fire.
you dey do your body skeleton, 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 skeleton. You dey do kale up, kale up, kale up, kale up, kale up, kale up, kale up. You dey rock, you dey do skeleton, 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 skeleton.
You dey freak your man on your body, man. Baby girl, pull on me. You dey wine, follow me. So tell me she met a colony, but the bar show they do, you they do colony.
I say water, water, that's the pussy carta. Baby girl, you know, say, that's the body part. If you want to do, then we got the part. Baby girl, you know, you can never be a part of us. You they do, skeleton, 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 skeleton. You they do your body skeleton, 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 skeleton. You they do, gale hook, gale hook, gale hook, gale hook, gale hook, gale hook, gale hook.
Yeah, with them punches us. Yeah, my country problem, it passes us. Oh, did you? Because now we be our own problem. Yeah, now who can reason? Well, 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 well. Ambassador with the job, and governor with the job, and president with the job. When they say me could jump, we could jump. Some people go, some assault. Get a headache, we go drink and I don't. Meanwhile, president put the chop and governor. Now they, yeah. Money day, yeah. The tippy tippy come major. We make supper come day, yeah. Supper yak pa mutukun. Tugudun, put the mikro to sukun. Tugudun, money inu mohudun. Tugudun, supper yak pa mutukun. Tugudun, take a look you well, well.
What the music do to me? She said, "Nah, the music make a bother me."
She said my music got the hold on her. She said my music got the hold on her. This life will use if you make you buy now. Life day with money can buy now. I don't think, I don't think, I don't try now. No be everything you see for like the young now.
Tonight, where the party day? Where my people day? Where the shy you day? We gon' make my feel alright tonight. When nobody day, hey, now who go day? No throw away.
Yeah, yeah.
Baby, come.